Hande ni eden tawa maunde go lewru mars dubu jinaaji didi e sappo e jenay kibaruuji mon e fulfilde ko mido mar hama jangan taw do dande studio kalanko nani ko e kibaruuji meden haltan hande go fu fedde witende fondation irandel jojjinoinde radio kesso bitedo e studio yafa to enda leydi Burkina Faso cedudo e studio tamani mo mali kambe studio kalanko mo leydi meden Niger dundu o radio du yatana wada yewtereji tan do sukabe ummatore be leydi Burkina Faso der kibaruuji medde min pamtinam gollal nyabbe no wade der leydi medde Niger wodi duna nyame dey nyabbe no jidi nokku dum wadi mane to der sirte ko tawe mbonay ol nanan labi kesi gattadi e filla dum wani komite mojjinal nyabbe ande ni yewtere meden pidinana haltana denda do fila ko sendiri woni wappande nyamtende e ko tognyinte kanju woni yewtere meden pindinol ko jon andal dum woni do fila golle gortode halta kore jamirte mo yerno kaleran no biyan e der ko kibaruji meden fedde witende fondation irondel jojjini radio kesso bitedo studio yafa der Burkina Faso o projet kesso du yewtereji watte nder mun du fudu do sukabe ummatore rewbe e worbe to enda leydi Burkina Faso hande no woni subako woni ko dum mabbita to enda Wagadougou do ardangal horejo fedde fondation irondel o yaade e ko watto nibe chapande jeegon warbe hawtade e wallitobe e dum woni horebe pelle cuudi habaru to enda Burkina Faso kanyi wadi ko bandi mi biyetedo Issa Fakaba dum woni mo studio tamani tawama to e jonde Wagadougou gambatte o Soumana Amadou
sukabe ummatore no endan gambatte gollande sukabe ummatore kawjidi kokol habaruji kesso ngatta don endan hawri hadde mudum gambatte gollude o do radio kesso jojjina do gambatte sukabe Afrika fu studio yafa no wonno inde makko wiide ke bibbe adama be jafondira yaade e firtugol ko e sukabe ummatore e wadde tindi subaka Allah fu der mun taadu ko nan yewtereji ngatteedi e Fransire lati du ko nan dartna fil ngurda sukabe di yewtere so dama dengal Fransire firde demle nay jeyaade demle Burkina Faso woni mosin kore e julare e fulfulde e gurman kore yafa no lati du kondan yewtere ko watte jeddire wada jeddire min ta chapatna e joyi e dengal Fransire no intira ya deba kero ko studio yafa wat dun en fu nanoyte le radio sapo e joyi jeyaade le leydi Burkina Faso ase o endan han tawe radio yafa fudda ma nanete to en leydi Burkina Faso sukabe ummatore kebi nokku to garto kala halaji mudun en e do hakkilo fukingo yaade kero himbe ben fu do fi kulle mabbe ko latini be sakullaji e le wakkati jidin
nani lebbi jidi chaka ko hettere hanti filla mobal nyebbe watte ko safareji wattete der mun kano idu wodi ko sabonto nyawu amma jon o dabareji hebama ko tawe nyebbe de ngattama der sakuji latidi didi tummo der lemun e manol goto no tawa lemun dun du wala fu nyawde ko waddanta bi adama senyami dun no Suleiman Abdu Mossarusi kawjido jewtinake awatirde ineram wiri
il y a plusieurs techniques de conservation
labi di neddo tokka moba nyebbe mu no duudi no wodi labi meden illa fil ajal andanudi no wodi du labi kesigon kebaadi botoji tati ni non idi dinno manaji duto no lino lawol gol de nawtorama no hisina bonondaji kewdi gam fotay safareji gon gatte safareji gaddoji sadormaji kewdi e himbe ko neddo watta nyebbe mu no hani jarode mojjina de faawoda ano ir kulle bawde juli botoji din fu no hani itte botor nilon dun kan artirti den hunduko mayru hombe ida burudum kan du fa dan ifu igalana idi tumbudiri der tata burudum nyebbe den gatteti neddo durwodu lowirade no wudiri
to enda ni mbi maradi sukabe million goto e keme dido kambe woni ko wadano te tugal nyawbo low daade yaade duwoje jeddire warorenge dum duno be hitande yaade dubi jeddi non tugal nyawbo low daade ngu ko duwoje dubbe lebbi jeegom yaade dubi jeddi kambe wadante tufogangal kanyu wadi ko biyetedo Idriss Abdou dum woni kawjudo fil habaruji to sarusi mo cellal bibbe leedi region 1 yewtidi Mohamed Mama nani ko wi
Cette vaccination que nous sommes
tugal gal min gondi e sigilam nokku fuude redu leedi gal watte nyaw boylor daani kam fu e tugal duyoje to maradi der departementaji mum didi watte e hubere maradi dendu age e departement mum fu tugal nyawuji didi di fu no watte to ko sabi du woni rawani nyawuji didi di bangi to kaden du dudal himbe fu ke bayno tugal gadano gal wodi du fa hande min gi'i ko to nyawuji di bangi tin kaden hikka wadi cukabe wodube hitane yaade dubi no hani wi'ebe kebi tugal nyaw boylor dani ngal cukabe wodube lebbi jeegom yaade duubi jeddi ka en du gadani tugal duyoje gal maradi wadan cukabe million e ko deki be min gidi tufe
68 enfants à atteindre
dum hunde non ko anda duubi ni leylay de europe yaade amerique le zaman masinuji ordinateur dum du sador ma waddata far cellal ko wari der afrika jon o jonde dunde dum woni ko watta lereji jomun sonnyinta bandum yata gere hunde non ko wawi waddande neddo nyawnama biya ko sabanto nyawno docteur Saidu Abdul Bak dum woni loktorojo modo to loktorore sukabe e inirabe sukabe sawrete mo gudel famini
quelqu'un qui est à longueur de journée
nadda mo der nyaloma sonnyata yata gere no yan ko sukkar bandum no beydoto e waylade bellere de gojigom dum du watta ko jomum wada bandu wodi dum no wayi wadande jomum diabete kamdo iri didi wodi kamana no bellere bandu jomum kadin waylito sukkar bandu no wodi sukkar kando fotana bandu deni dum beydaka jomum no wayi wadde diabete e fa hande tension deni dum sabi ko no wodi nimbe tidine e waylude kuji mu e wadde cionyinol balli noni
afin d'éviter et toutes ces maladies
nani golinal suka fotorbe der badeji yaade to rebe dillambe leede no don wadda sadorma der gallure agades to nimbe tokkirto yaade algerie der dubu jinaaje didi e sappo e jeta sarus kawjido denol sukabe hemre woni kolimti ko nimbe latibe ko ngari ngala fu dowto dun heba ni nimbe wuro gon tindine do o sadorma fedde rewbe durwi dore e konu habbi anne sigilaje e kintinol ko watto nimbe hemre e laso der communauté région batte Allah e fijo kollol witengol festival ayirwi wango asabi tido bandimin anise tawama ton yewtidi e wobbe derma
on vient d'apprendre certaines lois concordantes
minani wi ama ardibe leydi meden cingi labi lamu leydi go dimi andami na dimi andanano misali labi hadude gollinol tukabe pamarbe labi do ummotobe leydi mu en no jaha leyde tuba kube denne min durwan ko e himbe pirto do majji ko watta be pama misali robe tawabe de region ame ganhune de no mettini non himbe du kana gata hitere dara dum wada agades no kureno to neddo yawi yude mawbe worbe e rewbe no jogi tukabe no dillida denne min durwa dum acce
to faire pour combattre ce fléau
Lady Iferwani region Agadez asawe bitide woni ko be mabbitana suudu sariya heyru kambe garual kasu kesal jonkay hano sariyaaji fu gattedi e lawangal do ndewgu Iferwani e timiya watte yeru no moru Amadou ministre kawjido cuudi sariya der leedi famminiri ani sekarem jewtidi do makko
avec la construction de ce
suudu kite du nyiba dum ultran torraji himbe tawabe Iferwani e timiya himbe be fu bawan garte fi dereji mu na cardani nyibol suudu du no be december darnude hakke bibbe adama e singude labi yaadu yeso dar chakantaraje ko watta milioji kemi tati e lasso be didi e ko deki duni ira garuwal kasudu nyibama ton milioji kemi didi e lassoji nay e nay e ko deki watta ko gal nyibira denne ko hori ni woni waddude gollobe ben ga handen garfie tan wodi
nani kokondirol habaru hakkunde sogeji kawdidi filla ndenaago e bibbe leedi hoya do der leedi meden Niger le tammude mojjinde dum wadi ko kenga warde hande dum woni fedde leedi sud singande gam mojjinde labi ndenaagu der leedi no sigili hawrinde horejo nu fedde député be hawjinde filla sogeji e ndenaagu hoji adi e wiide ko be kebanan dum mo sal heba hoyti nana dum woni kokondirol habaruji hakkunde sogeji bibbe leedi hamma asa Habib Garba yewtide makko
l'atelier d'aujourd'hui est
hawrine amin de no wodi mana sanne to amin minen député be kan ide wallira min pama labi dina ku leydi no wodiri komin durwanta woni attinde himbe leydi e wattabe dena leydi din misali do mobe leydi tawabe den reedu leydi be kan en hawrine de uri kewude sanne ga himbe leydi no kani ko en pirte be kumpite do no wonno wada fu ko wattabe jabi be gatti juude mabbe gan to holare wala chaka mabbe dena ku golle mu wadata ko no wodiri denne neddo fu no hani wi'e wuybiti hakkillo mum har filla denako leydi
de c'est à la paix et à la sécurité.
Nani caggal jeƴƴire ko fijo kollol silmaji leyɗe Africa fuɗɗa jango woni kantol muɗum to endam Ouagadougou. Ɗum doni e dow lawol goton ɗiɗi baka ɗum woni filla mbarjariji kokketeɗi wala hen luumo silmaji leyɗe Africa no woni e horum to leydi fuu hollata ɗo enda silma muɗum. Leydi Niger ko watta silmaji nogay kan yeri toon kolleteɗi e sigila télévision. Kañƴum waɗi ko hoorejo suudu ajundu filla silmadel Niger o wi ɗum no woɗani leydi Niger. Sani Magori nani ko wi Nafisa e cellalol.
Après une
caggal balɗe jeɗɗe ko min gadder luumo wiyetego mika nokku tomin kolli kulle komin itto Niger min gadɗo endam. Bandiraɓe amin woɓɓe to konɗal gaɗi jiidal hakkunde muɗum e himɓe woɓɓe. Jiidal ngal waɗi nafa sanne saabu walli leydi Niger yi'ama famama fa woɗi har filla ko darto silmaji ɗi enda. Tendeje cingaɗo ɗe fuu miɗe miila tendere komin gadɗo min e himɓe leydi Niger kam ɓuuri ƴeweɗe sanne saabu kam ɓuuri wodde kam ɓuuri kulle kawniɗe min gadda silmaji nogayi. Hono télévision mbiteɗe TV5 wari hoƴƴi silmaji ɗi enda noonni fande himɓe woɓɓe to konɗal waɗoɓe hono kollol wari hoƴƴi silmaji ɗi ande ɓeɗo wari min jewdi mumen min kokkodiri andal ñande miɗo wara fespa ko endam mi yi ayi Niger heɓir daria hono
hikka.
En gartani e latol bal ɗum woni pelle latol bal mawɗe ɗe Niger asawe nane mbiyen alarba bittiɗo noga e jeɗɗi lewru février kañƴum woni koɗa e piido to enda AS Douane mo ñamey kañye jaaloy to enda ako kana mo arlitte gotel eɓol noni le sigila jeɗɗire o asawe o ɗo nder ñamey ɗum woni ko mbiten association sportive nationale mo Nigelek kando kay e fayda sahel e sporting club yaade rancing club FC no piidon e AS Sony Dep kanjum waddi to endan Zender AS Espoir FC kando kay fedde tonno fidon e AS Fan mo Nyamey nonni alangal Union Sportive mo Gendarmerie kando kay Nyamey no fidon e Genes Sportive mo Tawa. Fina Tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
En gartani e yewtere meɗen pindinol irisi boppaɗe ɗiɗi woodi no woodi boppaɗe gortoɗe ñamteɗe no woodi du ko toñinte wulato gortogal kanjum waɗi ko bandimin Rahila Soumana yeehi e luumo kollol gollal juuɗe ko wiite salon sahel mo Niger wango ɗo enda jon andale dow filla birol gortoɗe pamminirɗo hano ni biyeteɗo Abdou Gani nani ko haali latiɗo gollal birdi cofe o watta.
No waɗani si boppaɗe ɗiɗi ko woodi e nder leydi ndi ko laati no heɓe e nder nokkuyto gortoɗe maritime ɗum du konɗani no yaare no sotto e nder luumoji woɓɓe kay sooda ngam ñaama woɓɓe du konɗa sooda ya toññinowa. Abdou Gana hi no famindira e honani e ndam.
Il y a les jeux de consommation.
No woodi ɓoccoɗe ɓe kan en kay no ñaamete tanno ɗe toññata. No woodi du toññoɗe ɗe toññata ɗen kam en kay gortoɗe mum en ngala dontoji. Hono no joom en ande kaaliri ɗum dontori fuu gortoɗe sappo ko tanti. Nde neɗɗo hawriɗe sa heɗo balɗe sappo e nayyi nden ko fuɗɗa
woofinde.
To joomi nani a indi peññoy gon ko nandi e gaboye gaboye ko tawte ɗon enda. Koyeɗon gaboye noye watta koye cakito koye laato boppaɗe fa koye woppe fa gortogal ngal heɓa woppa koy
la grappe au varien
da heɓi gortogal ma fa juɗa da hirsingal a hutti a tawan nder reedu maggal gabbo gabbo gon no coɗodiri nandu koye gabbe bayeri ɗuɗɗe sanne ɗe ɓeydake gabbo koye mawnoyta fa pota e gabbe hamanare ɓe tinnoto jonkay ni iɗe mawna yaade nder majje ɓurde mawguden kan gortogal ngal woppata
ñandu.
Nden e joni o sene en ƴeewi no mbiruɗa ni yala joom fondu fuu irko muɗum feere woodi na pooli ɗi fuu hono mbiruɗa ni ni wontiriya
ni ɗu noon to pooli ɗin fuu baato dawwe wala ko feerudiri
gortoɗe mon ɗe goota majje no woppa boppaɗe foti joom.
En tout cas au village
to gortode meden de ni boppata non fu foti iudetede lede tubako gan kanje ir majje no cubete no tayke cellal majje du no ewtine wakkati warde wakkati ni de gatte wadi ide bura de meden wukkude fa himbe no gar no ciodade no keba riba
pour avoir un bénéfice
na wonto kibaruji meden e fulfulde tili kirtanto jamirti.